njye ndemera amakosa yose nagukoreye ntambereka niyo mpamvu yanteye kuzindukiya rubika kugurubanza ruhora rwisubira mu mutima wanjye kuko wanyimyamatwe gerageza umve ko nanjye ari ibyo nkwiririye ko twajyaga dusangiraga iye none tugeze ku kabisi urananiwe ngira ibambe ibiganza bitajyaga bishirigaba gukomera ku rugamba ni naryo herezo ryarwo Nisubiyeho kandi nanamaze kwigaya ariko mbabazwa nuko wanze kwambara uwo mwambaro w'imbabazi wakuberaga ngo nkwereke ko gusumba ibibazo ariko kunesha n'ukuri wumva yuko nanjye ari ibyo nkwiririye ko twajyaga dusangiraga iye none tugeze ku kabisi urananiwe ngira ibambe ibiganza bitajyaga bishirigaba gukomera ku rugamba ni naryo herezo ryarwo ndabyumva cyane yuko nawe utorohewe Sanya imbaraga z'umutima utsinde inzigo Reka urugabo urige wongere ugarure inseko Ko twajyaga dusangiraga iye None tugeze kabisi uramaniwe